Kazi zenu, ujushi ni ubaya wenu. Thank you. Thank you.